yande joyi yuttorake mintaji sappo e joyi habaruji meɗen e fulfulde ɗi min Aliou Ñalli Abdoulmouni yettinta to moɗon. Nder sembe kibaruji meɗen hannde en kalan dow kisinol kisaki ki ardiɓe huɓere ñamay gaɗi gaɗa dow filla yaha wartaji himɓe illa ɗum tilsinno ɓornaki kufune motoje e kaɓɓol tuti loreji. En nanan fa hannden dow botaki ɗereji kawjiɗi laabi durudidde guykale gaɗeteɗe dow internet e ko nandi titta. En nanan du ko woni no waɗa ɗo nder leydi Niger. Yewtere meɗen pindinol hannden haalan dow filla dewlinol sukaɓe rewɓe jangoɓe lokkol e laabi kanaɗi tokke ga renude hakke sukaɓe jangoɓe ɓe. Balle jeɗɗi gaɗa tilsinol ɓornaki tuti e kaɓɓol kufune motoje ardiɓe huɓere ñamay bi'i ko kan en nani belɗum gam badder balɗe ɗe bonondaji loreji ɓuytiri sanne fa hana seɗɗa. Mohamed Alfazazi Isufu Baale kollitowo himɓe dow filla yaha wartaji nder huɓere ñame holli weltare mum sanne. Moktar Hammadou waddani en habaru o.
Hoƴoɓe habaruji, kañum himɓe golloɓe mairie mawɗo mo Gallo Ñemey yaari jahangal tokeno hôpital national Gallo Ñemey. Seɓe tawi bonondaji ɓuyteke sanne ɗo enɗon Ñemey fa waɗi dow hembre e nogayi. Hunde no lobbere sanne so tama himɓe Ñemey mbowti gattol kaskuji wattoɓe moteje e joyi mobilaji haɓɓa totti ndenago. Nenene kale jeɗɗiɗi ɗenna min dartinake ɗum min jii ɗum waɗi noon. Min ƴewaɗade lebbi tati garoji du kondan min ɗum laati royto. Fayi ko tawaɗa himɓe le galluno Ñemey ko heewi no haalno wiya hunde fu komin koji fu balɗe jeɗɗin noon. To min gaɗɗi jeɗɗije ɗiɗi, min gaɗan lebbi tati, min gaɗan hitande, min gaɗan dukonɗan fa abada.
Ceede Faba Fabaji lumo dow tallaji aéroport ɓeydama dalila tokkol celi gaɗaɗi dow lawol gonagol no moƴƴine yajinegol. Ɗum ndu waddi ko subaka o bandimin Rukayatou Abdourahmane yeehi tesam loreji ɗi gam humpitidde himɓe. Nani ko o wi'a.
Eɗen tawa ɗo nokku to motaji darto mbiyeteɗi Faba Faba adoji himɓe yara Abiyanso. Ñalaɗo ñande ƴuwde luumo manggo e Gallo Ñemey yaa Abiyanso wonana buuɗi nogayi e buuɗi joyi. Hannden ceɗɗe ɓeydama Allah e laawol manggol ngol uddama piltolgol waɗama sey kokka capannayyi na ko ɓuri noonne ko keɓa jaaha. Addu Siddo aw ƴowno enɗan Faba Faba o wi
miɗen ɓooya sanne seni min tokki laabi cellirɗe ɗin kasin laawol ngol moƴƴinaka. Nde mum no welinimin min dogginirta amma ga loreji amin no bona wakkati fuu waɗi komin gartiri Avianso la soji ɗiɗi tallaji capanɗe tati
tallaji 650
farnatoɓe Fafaba ɓe neɗɗo fuu eko yi edow haala ka
Avianso pondimi nden mum laso e joni joɓami woodi du loreji ɗin sansi koɗi jarta jonɗo no ɓuri ko nden mum ko ɗum wartira buuɗi la soji ɗiɗi ɗum mi yayi gacce fuu nder mum miɗen ɗo jiya torra nder mum sanne ɓe tinnoɓe pondita laabi ɗin law fuu ko hirran no waɗa na komin bunili leylore kam wakkati gondo lawol e paddotoɓe
kerol himɓe laatiɓe nawtortoɓe Faba Faba ɓe fuu seni wi e muña fama wuuri to golleji lawol kisto ngol ngol waɗe ngol ɗendan timmoyto.
Aissatou Adamu Nooma indirteɗo Anna Thianga nder jeɗɗire nde heɓi barjari mawni wattani gam campaniji sukaɓe ummatoɗe leyɗe tawaɗe nder fedde kaloɗe faransire. Ceede euro ujunaji sappo woni ko o barjora hanono internet sarusi ardiɗo leydi haaliri ɗum. Campaniji keme nayyi sukaɓe ummatore leyɗe woronje e tati tawaɗe nder fedde nde jeyi tefoyi barjari di. Fedde leyɗe duniyaru kaloje faransire kan waɗi sigila barjade campaniji ɗi nder wakkati mo hawrine mayre sappo e jeɗɗi woni no waɗa nder huɓere arevan nder leydi arami. Fonnude hakke sukaɓe worɓe e rewɓe ɗum woni durwogo fedde plan international woni no ardina gam moƴƴinde ɓurna sukaɓe rewɓe jangoɓe. Ɓe ɗuɗal mu'en fuu ko gaɗa duuɓi sappo e jeetati tawan dewlama. Mariama Mumuni Kalilu ardiɗo sarusi kawjiɗo denal hakke sukaɓe nder sarusi o wi'i ko ɗum woni no hollodira feerodirol ngol. Habibu Garba waddani en habaru o.
Nous profitons donc aujourd'hui avec la célébration.
Min ngol min tokki do nyalande endan gam min gada gollal ngal sabu ko tuuga do mum woni sukaabe rewbe keba ged sabu sen dari no ngurdo sukaabe rewbe ngorde leydi endan ni dum wela fay seeda kala kam wonno har filla hisabuji sukaabe rewbe no dewle illu yottaka duubi sappo e joyi tawama laabi kewdi koƴaadi le afrika e duniyaar hollaynaani suka debbo haana dewle illu yottaka duubi sappo e jeetati. Dewle teebe ko wada e duubi sappo e jeetati wana do hembere fu chapande jeddon en jeegon do be yottaka waɗaki duuɓi sappo e joyi ɓeydu wona do hembere fuu noogayo en yeetato. Dewlaaɗo mo waɗaki duuɓi sappo e joyi no waawi heɗde saɗorma mawɗo har filla ko darto calbe muɗum wakkati e rimoyi redu mum arandu ndu. Golle mawɗe no ngoodi ko hanta e waɗaama dow majjum. Ɗum saabi plan Niger hooƴi laawol gollude gollal ngal.
Ko watta soogeeji jeɗɗi leydi Nigeria maayi nder kippitaaki gom ki Boko Haram waɗi nder hoggo majji toon takkol keero leydi Niger e Nigeria. Hanono ardiiɓe soogeeji leydi Nigeria mbi'iri ɗum. Alal o Boko Haram e soogeeji ɗi pellodiri toon siire metteli leydi Borno. Soogeeji sappo e jeetato maayi nder konugu yannde jeɗɗi ɓe gaɗi ɓe pillodira. Hanono soogeeri leydi Nigeria mawndugon haalirani ɗum AFP nder leydi Maiduguri. Depiteeɓe leydi hannden Boti ɗereeji naatol leydi Niger nder durwo ko watta guykaale internet gaɗeteeɗe ɗen enden accaama. Laso e jeewi laso lewru janvier hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e tati toon Strasbourg leydi leyɗe tuubakooɓe e leyɗe gom gatti junngo dow ɗereeji ɗi. Nani ko Adamu Haruna Miidu ardiiɗo Sarusi kawjiiɗo durwo goo toon Péchi wi'i Alassane Kuusi Mohamed gam famtinde himɓe.
La cybercriminalité est toute infraction.
Nguykaaji do internet e telefonoji laabi noon ɗi yimɓe tokkirta nawtoraade internet naa kulle gollirteeɗe hemun e waɗde gacce. Ɗum ɗo no waawi waɗde gacce ɗe niɗɗo waawi jukkeede gam laabi ɗin iri iri noon. Waɗooɓe kulle watta bonna ordinateur uji ma téléphone naane bonna ko golla dow muɗum. Nde goɗɗo hoƴii téléphone mum haala bonka ɗo whatsapp mum ɗum kay gacce mawɗo noon mo neɗɗo waawi jukkeede. An kay ni laabi ɗin no keewi
chaque jour
dow laabi lata bal ittodira gam tefol coupe leyɗe afrique gaɗo wanɗo toon cameron hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeenayi waɗi ko mena niger tawa toon leydi tunisie. Jango asawe sappo e tati lewru octobre ɓe lati doyta e aigle de cartage mo tunisie yannde meɗen jeɗɗi lasara. Dow laawol gotol goldu ni miccintinan himɓe ko nder lewru wittiindu du latoɓe bal leydi misira keɓi jalorgal dow mena jeegom e ɓolum. Dow sigila yewtereji meɗen dow filla dewlinol sukaaɓe rewɓe e worɓe ille ɓe jonayi en kettinto hannden ko Zeynabu duuɓi sappo e jeɗɗi jeyaaɗo kurteere toon hadde wurtorde ñame wi'i.
Gasi mi an mi jannga jina mi ha brevé jina no jimmi hano anni tawi arsilano mbaawo jogaade kam o gorko mo jimmi on tawi no ana kan ko jimmi tawi no min parmbi eɓe kay wiyata kan yenata kan yenata saarooji am no mbi adde gunde gon gorko on kamɓe deki on no kaɓa amma hana ñande fo neɓe jiodiri fo dogon kano warante e kaɓata dogon waran probléme mi yii scalade do ko yettaki degal kaɓɓana ɗumɗo wawa bonnude dimirki jomum fa tawi wotari mude ma ñawna ɗum hande kasi debbo na yiɗi fo na waɗɗo amma hana idna e bawa tirsina jomum ni o wota salade saroji mum kay amma no waɗan ni ko watta tawi ɓe jaɓi.
Ɗo nder leydi Niger sukaaɓe rewɓe laso e jeetato e ko deki dow hemre fuu ɗum woni sukaaɓe rewɓe janngooɓe collège nder liseeji du dow hemre fuu ɓe jeyo e ko deki. Hanono ministre kawjiiɗo janndeeji pamari haaliri ɗum dewlinol ɗuuɗol sukaaɓe rewɓe janngooɓe ladde ɓen ɗum du ni woni daliila majjum. Ngam heɓude mosolo saɗornan ɗan waɗi ardiiɗo leydi lewru décembre hitaani duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi singi laawol laamu leydi gom ngam reenude hakke sukaaɓe janngooɓe ɓe sey ñannde ɓe gaɗi duuɓi sappo e jeegom. Nder yewtere Rahilatu Sumana e ardiiɓe huɓe e ardiiɓe hawju jannde ardiiɓe ɓe kolli laabi tokketeeɗi ko watta sukaaɓe rewɓe ɓe kisinaama dewlinol lawgol. Ɓe kolli du faa hannde ɓeydaari heɓaani seyni kettinoɗen yewtere maɓɓe nden.
Décembre duuɓinaaɗe sappo e jeɗɗi hore leydi Niger Issoumou Hammadou deki junngo dow tabintinde suka debbo fuu jooɗo waɗa jannde mum faa yetto duuɓi sappo e jeegom. Laawol laamu ngol ɗo du ko ngol hooƴana woni ko faagol reena sukaaɓe rewɓe enɗan dewlinuggol illuyo nayi so tawama dewlinanoma dewgal ngal waawi mbaa itteede. Gollooɓe jannginol sukaaɓe rewɓe l' école kan en duno woodi baawɗe ɗaro durwide e majjum. Mariama Sib Kaw directrice en kawjiiɗo jannginol sukaaɓe rewɓe l' école tawaaɗo le ministére janndeji pamari nani ko anndin dow majjum.
Gomnati no ƴama yahde enin ɓe jiiɗo ko wonno bonna jannde suka on ley Niger fuu wara haala suka fuu tawaaɗo nder saɗorma o ngol laawol enɗan no reena ɗum.
Deyɗiya laabi won ko neɗɗo waawi tokkude haɗugol dewlinde suka gonɗo l' école.
suko on janngino makko no waawi hujjaade mo. Baka janngino makko wala heen nder wuro fuu no woodi pelle rewɓe ardinaaɓe pirtol ko e rewɓe banndiraaɓe mum. Ɓeen gollan mum woni ndeena sukaaɓe rewɓe jooro e ardiiɗo diina iɓe anndi kanɗo haalaneede. Miɗen ngoodi fedde hawjiinde gattol sukaaɓe rewɓe jannde nder kominuuji ɗiin fuu. Nde Irsa Ɗormo heɓaama mawɗo maɓɓe ɓe kaalanta filanooɗum mo sola.
Sani Isaka docteur mo l'école Basrale région mo Maradi waɗi ko watto dewle jeenayɗe o haɗi cukalo nde won jotti ko classe joyyade jeegon rawane nde endan.
No sukaaɓe rewɓe wowɓe jannde ɗo illu maɓɓitol jannde naa ko fadde lebbi tati arandeji ɗin timmi sukaaɓe ɓen ngaray jannde. Noddumi comité cingaaɗo ngam ndenol sukaaɓe o mbindumi talkuru ko commissarogom janngo rewɓe ngartir sukaaɓen ɓe to du cali.
Laami leydi ndin kay hoore muɗum woni ko dari walli sukaaɓe rewɓe ko watto jeego fuu soƴƴina naato e jannde muɗum. Nden ne ngol ɗo laawol mballaga mawɗo no enda yerno Mariama Sibkaw a haaliri.
Arande ni komin artata min paama woni moe woni saaro o. Nde gooji goo min gollirtaano e ardiiɗo diina ɓe kalda e saarooɓe ɓen siko on hoƴƴito jannde mum.
Yewtere pinndinol ngol waɗaama nder ballal UNICEF.
Bandiraaɓe hettinaniiɓe kokkol habaruuji studio kalanguudo yewtere meɗen pinndinol hannden kaalungol dow filla dewlinol sukaaɓe rewɓe illa jonee ɗum endan e laabi kanaaɗi tokkeede ngam reenude hakke sukaaɓe janngooɓe ɓe. Kokkol habaru meɗen timmata sey accan banndiiɓen wara hokka habaruuji e hawsankoore. Assalamu aleykum.
Studio kalangu
sigilaaji studio kalangu
nder galluuje men
ɗo radio Amfani
Lamba Hembre FM
ɗo radio alternative
Lamba capanɗe jeenayi e jeenayi e toɓɓere e nayi FM
Agades
ɗo radio Nomade FM
Lamba Hembre go'o e toɓɓere jeenayi FM
Arlit
ɗo radio Ikokan
Lamba capanɗe jeenayi e joyi e toɓɓere go'o FM
Difa
ɗo radio Amfani
Lamba Hembre FM
Doso
ɗo radio Farhan
Lamba capanɗe jeenayi ɗiɗi FM
Kirozerine
ɗo radio Anzuru
Lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go'o FM
Filenge
ɗo radio Muria Talka
Lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go'o FM
Tilaberi
ɗo radio Tebonse
Lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere e joyi FM
Maraɗi
ɗo radio Garkwa
Lamba hembere jeɗɗi FM
Tawa
ɗo radio Tambara
Lamba hembere jeɗɗi FM
Zender
ɗo radio Shukura FM
Lamba hembere e joyi toɓɓere e joyi FM
Studio Kalangu yaadu leydi Niger.
Studio Kalangu. Studio Kalangu.
Nder galluuje men
ɗo radio alternative
Lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere e nayi FM
ɗo radio Amfani
Lamba hembere FM
Maina Sorwa
ɗo radio Mangari
Lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go'o FM
Birnin Gawre
ɗo radio Marhaba
Lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go'o FM
Dolbel
ɗo radio Gorwal FM
Lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go'o FM
Sayi
ɗo voix de la Tapoa
Lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
Mayayi
ɗo radio Anuri
Lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
Tamaske
ɗo Muriar Karkara
Lamba capanɗe jeenayi e jeetati FM
Bouza
ɗo radio Takarkara
Lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
Magaria
ɗo radio Kitari
Lamba hembere go'o toɓɓere joyi FM
Studio Kalangu yaadu leydi Niger.
Studio Kalangu.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pinndinol
yuude altinere fayaade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.